reba nk'umaso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiyo kimwe na kaza urwango ni bure urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire wikufuri reba mu maso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiro kimwe na kaza urwango ni bure iga urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire wikufuri
erega waramaramaje hose ugenda uvuga kunyangura unuka niyo wanyangura uhumura ikibazo nuko wamvanamo umwuka muri sitasiyo y'umwuka mpumeka ngo nkubuze napfa so shyira agapira hasi n'ubundi urwango si ikintu barata mu mboni zanjye uhora usekera nagutera umugongo ukanuka kunuka ntahari bigaragaza yuko mu mutima wawe umpabuka usebya nibereye ku muhigo shaka icyo natereka mu bubiko mbuze icyo ngutamika ku kiyiko ndabizi ntiwasubira kunyikoza kandi ibyo byose nta kintu bintwaye niyo duhuye njya mbibona umwawe birababaza kubona umuntu w'umugabo ugenda uvuga ubusa wamuhaye
reba mu maso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiro kimwe na kaza urwango ni bure urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire w'ingufuri reba mu maso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiro kimwe na kaza urwango ni bure iga urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire w'ingufuri
usebya ndiho ndaryankamira wanyanga ndiho ndanwankamira komeza sinakubangamira unasabye sinaguhakanira urwango rukurura intambara naho urukundo rukurura imigisha mfite byinshi byo gukora umwanya sinawuta sinanabura igisa urwango ni nk'umutego ushobora guturitsa na nyirawo kabisa nzagurukanwe n'amahoro n'urukundo urwango sishoboye mbisa uranyanga ngakomeza ngakura uranyanga ngaserebura wikwibabarisa umutima hato bitazanatuma wiyahura
mutima ukeye mutima ukeye mutima ukeye uko niko nteye uko niko nteye nawe urabizi ndabyizeye uko niko nteye uko niko nteye reba mu maso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiro kimwe na kaza urwango ni bure urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire w'ingufuri reba mu maso umbwire yuko unyanga cyane maze urebe niba hari ikiro kimwe na kaza urwango ni bure iga urwango ni sufuri fungu uwo mutwe nushakushyire w'ingufuri.